nakanyaga pole pole. Nikipanda milima na mabonde, I don't know sometimes where I'm going, lakini najaribu to keep on hoping.
Am I going in the right direction? Oh no, so much hesitation. What is my final destination? And why do I have so many questions?
Sijui kontenda mbinguni, nina shugu kama ntapata mamilioni. Hata maisha marefu hiyo mimi sioni. Kupata furaha na amani imekuwa ngoli. Hata na imani bado nina shaka. Hata na imani bado nina shaka. Najishuku na sijui kwa nini. Nikijichunguza naona hii ni mimi. Na sijui kama ni watu wamenifanya hivi. Juu imani yangu kwa Mungu hiyo haitikisiki. Na sijui nifanye nini. Maybe I need a deeper connection. Na sijui nahisi vipi. Somebody answer my questions. Sijui kama ntaenda mbinguni, nina shuku kama ntapata mamilioni. Hata maisha marefu hiyo mimi sioni. Kupata furaha na amani imekuwa ngoli. Hata na imani bado nina shaka. Hata na imani bado nina shaka.
Nina shaka, nina shaka. Kila mahali kitazama, mambo yaenda mrama, mambo yanaenda vibaya.
Na imani imeshuka, no one else believes. Na imani kishuka, no one will win. Sijui kontenda mbinguni, nina shugu kama ntapata mamilioni. Hata maisha marefu hiyo mimi sioni. Kupata furaha na amani imekuwa ngoli. Hata na imani bado nina shaka. 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 Najishuku bado nina shaka. Najishuku bado nina shaka. Oh.